Engoma mwaji wadde quantity ne mwera bila quality.
Waiki.
Ne must be seen. Yeah. Kutemu wala wose bijapini nena mugodi. Kanuke mkulia sose tuda jecha kodi. Ni wange raimu mevuja jajanzi cha mfuladi. Bambo klati atali na dinyo oni mulu tati. Mutana valkire busa sikia kwa wako tati. Na yeru wachi no trust in God no waiting preach. I preach. Mwana I preach. Ra just like
Bombo clat to the bad man there. Bombo clat. Bombo clat to the bad man there. Bombo clat. Bombo clat. Mamulia buto. Bombo clat. Every lazy citizen. Bombo clat. Lazy politician. Bombo clat. Nama wata sasura.
Like historian Moses, I teach no living in church. Nava ifu mwe kompa. Nava professor Da Vinci. Nava muwanja gira ya denga wa nava abadachi. Bombo clat. Hawa superior. Mbipo superior. Mwaba tulabida kona yate mtutuka sememe. Chiambi wajidenga ninze onemechi meme. Abaso kabatambula. Abaru no tuwabuka. Disrespecting superior. Yeti na vika tunabuka. Kuwese na avoka. Hi. Hi His Excellency. Ngata muntu kulio mwaka. Bombo klati yesi nze musuka. Ngati omuli molina. Tiliji batunda ngelekeze. Tiliji batunda bujonjo. Ukanga tumukera mutumbi. Antisulanga wakala mocho. Pause.
Bombo klati to the bad man there. Bombo klati. Bombo klati to the bad man there. Bombo klati. Bombo clan, abasabiriza. Bombo clan, kutukola bubi. Bombo clan, mapasta abafere. Bombo clan, muchiye yo. Bombo clan,
ochimanyi rap sabalisa nasa. Ezaga za yunepo. Bombo clan, awakana ndi Uganda sizabu. Nawa wakanya remu sange, disiza tabu. Ndi mujifu, okumanya na kutegera byo bizibu zibu. Eyeta getu okumanya, ebuka liya karibu. Acha wakule nyama sawa, tukule sukuma na kideri. Bombo clan, kudosa liburudika vila kusaidi na kubari. Mbona mekuomba kumi, kwa nini wana mchapa kweri. Kesha tapata usua wombe lady na aswili. Mungu atamubari apate pesa mkutana alali. Bombo clati wakayunga toka funuma miliango. Elio kasia seli sikuachele na mugongo. Nangambo kwe majuba gugula kunze chari chekango. Minidi plate future nange bantimbeko elugongo. Bombo clati yafuna insect nota vanga fide bongole. Kuna mulembe kwa maduwa mkulu kumutawa mutongole. Bombo clati yanga tija gama busiku wapu kamingi. E stupidity ti mkuredi yabati. Lewo tamanya nkastosula ntisidi furati. Anatamano nyarei mbama nyikuno nyamatiti. Waiki gamba nesima gamba sima cheyo beats. Bwente wensu dewo Mikey. Anjagala nkwagala kaisato onsaba repeats.
Repeat. Atenua retreat.